Leo wane ma narita saru erona bele wane ma marsei wana mama leo atia tampa wastawi wasovaga nanje mazazalifa labatwara bingwa na fitako kamili mkubwa
trendybeats.com
Zalifa alivumilaho aiyo haki yaho kamili tia upwari waho aiyo haki yaho nyadzangu tia alivumilaho aiyo haki yaho mlisherona dadilai wako wajerona
Swafia mtere,
lisherona, dadilahi wangu wa Sherona.
more music on trendybeats.com.